Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Nuhundira to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku, mi calmini kala kiɗiɓe ootu studio tamani. Gouvernement or noddi kawrital mangal fewde jukkoje sida wode mbiyen e duwawuji nde leydi ndi fuf ñande aljumare nde docteur en kay dardi kala matiɓe sifaji ñaw covid-19 mbasa yaade. Fedde en tem e pelle kewɗe halnane ennana jeeli faabade transition o beeta ko woni ko ɓe humpiti ɗum e ley kawrital bamakoɗo. Ley mbiyen kawrital kan Cameroun 2021 cilo ɗiɗoɓolle mbiyen pulgaji ɗi fuɗɗi alkamsaɗe hannde banggal match Cameroun Éthiopie e kañe Cap Vert Burkina e ɓeytoto faamu dow mbiyen ko heɓa e ley premier tour o ley journal meɗen ɗigon semme kawarji amen hannde. Bisimilla sakiraɓe. Nden no majere ɓiɓɓe leydi ndi fewde e jukkoje CEDEAO mbiyen yo ñande aljumare nde sappo e nayyi lewru janvier mbiyen 2022 le Mali. Gouvernement o waɗi ngo noddango altinere ƴaɓɓiɗe nde anniya mumɓe gondi dental syndicat ji politinkoɓe halnana en leydi ndi e caggal leydi ndi ka noon bankokoɓe yogaɓe kay na mbiyen hulani basi muɗum Moussa Mali soko wonko heɓani keɗen foytango Oumar Wagalou.
Ɗo bamakoɗo majere nde ɓe anni wadde ɗum place de leydi pendant soɓami fa juma jippiki ila alkamisare hannden nokkule ɗoɓe gabbata kañe heƴoji ɗi fof ɓe gondi e daɗɗude toon. Ɗiɗo majiri jan anni waɗede leyi kedde leydi ndi du kañe fa yetto malinkoɓe wonɓe joola kajolole région Sikasso. Kamɓe remoɓe haaburima wonɓe tonɓe ɓe gaɗi botu mabɓe leyi alal bare ƴeɓɓinonde. Kanko laamiɗo kabaru ndemoɓe haaburima wonɓe tonɓe o wi ko keer leydi ndi udda ko ɗum tampinanɓe sanne ko nayiri bangal yaltinde haabu mabɓe rimo nde caggal leydi ndi. Rewɓele wonɓe ley leydi ndi du kolliti wiide dalta ko caggal ley ndeɗo majere. Ɓe mbiɓe ƴewtuto yallah hono haqqeji sukaɓe kañe rewɓe hani huncinede hoore ley leydi ndi. Duwawuji gatte ley nokkule juldude gonɗe ley leydi ndi ka wattu jono yimɓele hewɓeana gondi halde haalaji bonɗi leyi beme ande to iblisaji jamare nde immiki sanne. Ɓe mbiduɓe gaɗan torraji fewde e yimɓele tawaɓe ana gondi ley fedde CEDEA wonde wattu jono won yimɓele ɓe hakkillaji muɗen puɗɗi imade ley gallure bomoko nde jaati.
Banggal telaji fewɗo leydi ndi mbiyen hoñotoɓe jogoɓe ka hultiwide hon ɗi mbiyen hon ɗeɗo kawrute na hani jaati hultinde mbiyen darande leydi Mali ndi ka noon a hani ɓe gantana hakkillo mbiyen haalaji bunɗi fewde e mbiyen ardiɓe mbiyen lifur leyɗe ɗe. Kanko Birima Mamadou Koni yo dunge politique ku jangguinoɗo jandi doore wonko hani Moussa Mali Sisoko keɗen fostango Oumar Wagalou.
Ɗum hollude faabamuya muɗum fewtude e laamu hakkundeje o. Ɓe jaltan majireji maɓɓe ɗum fuu iɗum yowi dow koɓe kaani halde toon. Ɗiɗo majireji yo hollitinde yimɓele wonɓe caggal leydi ndi yimɓele wonɓe ley leydi Mali ndi yo tampuɓe sanne fa pammina ɗum CEDEA. Iɗum wawi latade du fooɗami fooɗa hakkunde maɓɓe. Ɗum fuu ɗum waran ɗum yowo dow ko hani haale toon kañe ko jamare nde halta ley ɗeɗo nokkule. Miɗo mila landintoɓe ndeɗo majire ana kaani wattandi ɗum hakkille sanne haalaji ɗiɓe kalta toon ɗi tawe iblisa fuu wala e ɗiɗo haalaji yo haalaji lennoji ɓerɗe yimɓe.
Ewi docteur Aboubacar Sidiki Dramé mem ɓen keƴaɗo covid to l'hôpital du Mali kawrte mawɗe ɗe mbiyen ana sambina kewal gue i ñaw ndenɗo waɗi noddango fewde kala garaɓengal oɗo ndeɗo majere nde tinno wadde masque uji mbiyen wattande hakkillo kala ko woni saraji renturɗi ɗi ndenno kamɓe kala ñawɓe mbiyen joguiɓe sifaji ñaw covid-19 ɗum yo tinno pati jaaha. Ndenno mijten wiide wakkat juno capanɗe jaɓme temeɗe jeegom e capanɗe tato e jeegom yimɓe ñawɓe goni limtaɓe mbiyen ñande alkamsa jan mbiyen ñande sappo ɗi lewru janvier e ley Mali ɗo. Nden noon ɗiɗon kay iwi hen kamɓe camtanaɓe yo temeɗe joyyi capanɗe jeegom e jetto sagalma wettu taklaji moɗo du kabaru men banggal bembe amen Facebook kadi Twitter. E ley kumike gouvernement o woytiki mbiyen yiddugol céréal laawi dow Mali wonde mbiyen diwo wonande diniwol larme France A400. Ndena lewtal kuru ndu hollitama wiide ñande sappo e goho lewru janvier hitan 2022 woni ko ɗum waɗi dow ɗatollo Abidjan Gawo Abidjan avion o ñifi moteur o yalla yawtude kerol Mali jippade Gawo. Ndena gouvernement o daalike kuteji oɗo kabar o e on wattu goto ɗum Air France mbiyen darni tafunno dawol maɓɓe bamako mbiyen anniya mo ɓami e kamɓe tan ɗum woni ko wolti kanko ministre des transport Mali o. Fandeli kabaruji ɗi mbiyen banggal jukkugoji yewma mbiyen CEDEAO e kañe CEDEAO ɗi INTM landini batu mawɗo alkamsare hannde sappo e tati lew ñande alkamsare nde ɗum woni hannde sappo e tati lewru janvier yalla hultinde metti maɓɓe. Mohamed Ali Ag Ali Dane wono to keɗano ko heɓan dow fasango Oumar Wagalou.
Ko CEDEAO waɗi gidali muɗum fewde ley leydi Mali ndi ko ɗum hollita fe wayde hoolare maɓɓe. Non pelle société civile en ɗe ɓe noddirta forum des organisations de la société civile ouest africaine FASCAO hollitiri wiide kanko Souleymane Dambele secrétaire général der o fedde o hollitiri nyaloma hande no wana dedo jukkaji kani wadde no fewdi e leedi mali ndi sabde yimbe elbe yo tampube sanne ko sidiya wo wadde do jukkole kodu an hollita wayde holare mabbe yimbe le wombe leey rumde afrique der du mbasan holade der do fedde le on do wakkat fu fedde sagontonde yimbe le gollobe leedi mali ndi fedde no dr INTM hollitiri kanyen du wattan koyde mudum no leedi ndi han dertirade kanko yakuba katle secrétaire général der do fedde o wiibe ngaran be gollo do hen golleji be totto do hen hakkilaji mabbe be kala du dati kandi nangede kambe ko mabbe tawdete nyaloma hande no leedi mali ndi no golleedi kan yarde yeso le ngal do kortel gotal pelle société civile en kiwdan gonno ton fayetto fedde roobe ndeb no dirta kafo kanye fedde ndeb no dirta conseil national des jeunes e konande mudun
gollere humanide taggol ben wuteji lullinde ben modal mali ben kawtal hande bamako do don fanda mudu woni yawtadi dad dabreji mablataade sababu ben lam ben dat ben wattu ben du wattu transition au parti wado sanne be kawlande wuteji di no haadi den no kanko tijani togula neddo goto ben modal mali kedana ko hanka du fostan umar wagul
nous avons invité au cours de notre conférence
ngi no dango fiode e lamibe lamu hakunde jo nyaloma hando be kollita jamarnde ko nangata hakille wuteji li kani wadirede le nokko dum wadi somi noddi jamarde min gadi odo botu be kolite hejo golleji labugo no wuteedi kani wadirede le lebbi jena yidum wayi wadde ciagal mudum min bihi dabareji pied do hen no be kani haldirde e yimbele sidi yawobe sabi denyaloma hando leedi malindi ana tampisanne kambe yimbel politique be do be tinno be pama handen leedi ndi yo tampuli sande be dokkindira juude yalla hono demokrasi hani warte
fiji retourné à la démocratie
gila ko djugumoji sidawdi bama fewde leedi mandi men yimbe le hobbe hulti wede yo leedi mandi yalta tan e le ndedo fedde denno tam ak wakat juno hono dum do no wawi dawrede denno kanko mbi Amadou Thioulin Diarra won ko halni en bangal ko dan fasan Umar Begalo
soni leedi wi ana haaja yaltude le ndedo fedde a windan dum fuule bataaki nelda yaade le hitande so wala fuko be jaabi mali hen tan ana hulti wede a yalti yalla ministere nan baayi yaltinde leedina ministere nan baawi jaati bidele sariyaji mabbe dibe kertaki yalla laamu homo haani yaltinde le hen be kalaydo yalla gouvernement gotna na gouvernement mo demokrasi dum fuudun labina ka ton ha ministere ngabe ne handen ebe jabana ciagal leedi ndi an holliti wi so jomaani jabana ciagal leedi ndi tan an baawi yaltude le hen ka dum fuudino habbi do windande bindata de jababu mudon way hokkede le hitande onno sariyawul mabbe golbe noddirta article 91 gol hollitiri wi
de
premier tour kan cameroun du hitan 2021 bien timmi alal bar ende denno hande alkamsar hande wurgo fuddi ben second tour leedi mali ndi na jeda pelle be ngade kaw e leedi do maccuji di kanko amsetu gogo tour ko be ne ken façon Umar Wagol
figul arande ngol fuddi hakkune cameroun kanye e leedi burkina faso ndi cameroun wadi be baddi didi kambe baddel gotel be kebi cape verde hawi ethiopie wad do baddu goto ben kebay fi baddel jango mudu sappo lewru janvier ndu senegal babbe wadun baddu goto ben kebay fi baddel guiné conakry du hawi malawi watti ben baddel gotel ben kebay fi baddel maroc du hawi ghana wadun 1-0 gabon du hawi comore watti ben baddel gotel kebay fi baddu talatande algerie et sierra leone donkindiri fe goto hebay baddu nigeria hawi egypte wadun baddu goto sudan kanye guiné bissau du donkindiri alal bar sappo di lewru janvier mali hawi tunisie waden baddi goto ben kebay fi baddel gambi du hay murtani wad dum baddu goto ben kebay fi baddel cote d'ivoire hawi guiné équatoriale wad dum baddu goto ben du kebay fi baddel figol ido bongol fuddi alkamisare de cameroun hawrtan e ethiopie burkina faso du hawrti e cap vert mali waran fide ala ngaraw o hawran e gambi wattu sappo e tati yamde
sabi men kewal geñu corona virus do wattudi sutamani denno bende ndedo yontere kabaruji kikide de wattirte beta denno don jotay o do famo tino don no tabade men seraji renturdidi
sidio tamani do faba muya gouvernement leedi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
sakra bangal men kabaruji men le tiagal e ben le kirruji di to kayton holtama wiide men scanner hopital da fuseni daw fudan gollude men fay boyata nyande alal barande men sapo idi horoj men janvier horojo fedde ambiko toti men hopital o miluji sapo jagon sifa ben yeso hejabe lamu pultinkobe pel halnana en e ko nande mudun non sakra holti non tan timta kawar jamande on baabi sarfo hopital do bemba ben 3w.tutamani.org mar do jamu 3320 o seri o tremer den magazine
sido tamani.
taguji yimbe mali hewbe hande ana holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o so gonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaaji dentorde e nyaw o kede e gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o o mo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
dogotoro communisis noddi kam o wi gorko mawdo gindo yewugol maada dogotoro ngol holli nyaw o an e maada anni no gatten min nela mobile docteur mfa nabe hôpital du mali
gollirde seriyaji dentorde di yo fa rento reno suudu mudun fa wasa sulninde takal lemme en mundu kede dalili gindo kasem
si o lati no makulul mangol ele galle o gidiraabe am e gollirde am fu nani kulidu hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto fay mimmi huli sabino nyaw o mawninirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangembe paabo dembe njogoro dembe needi e teddengal
banga yotres ko be magazine tous les enfants kedano kalfu guta hebene no sakabe tiagal jun
yotres suka be malfu
to dangnirde mamour konate ardibe holtiwide yamror fuf totaka bangal yubutere sukabe kuybe ka abdurman jallu yubono golleji ndedo jangnirde holtiwide yama sukabe lukuyobe mbaso wardi sabi majerende
non pouvons pas de nous
min bawa fe minen ko amen yubutine sukabe sabi odo kabaro ardibe amen be hani yamirdu ka hewti wala ko be mbisi jukitoto jande jame di jangu ka non kala wattu hono dedo kawrte ngadama to place independence hadan min gollude num en jidiri sabi sofaji di don godo dun sukabe battibe di don nokuji di hono bam ko kura bulibana ko nande mudun bama aniya yari tun satu jati be garasa yogabe sukabe lukube ka hulti wide njahan to place independence nyande aljumare won hulti be hakunde mabbe wide yimbe tan sombe kun cana hore kaltidal hakunde mabbe cdo
oui je peux aller
yo me di yade to place independence sabi mi bingel leedi mali dum tarka en to cdo golli ko woda hawtude e majirande mi mila yunde mudinde hultinde anya amen lobbo fewde adnarundu e kanye ardibe tan sombe dum hultan be do habtibe men tagal mabbe ka be tino hun cana hore kaltidal hakunde mabbe cdo kado imma daran wawi hadde jande kikide e wi sarabe yogabe ka be hulti wide e do nafaka kawrtal ngal e dum hani jati ngongo jati biyan hani yade janguide nyande aljumare de wattu midi dunno sarta bangal majerande yama dum hadammo hinade jande jimako kikide wattu lernaaji sede dum kay wana fehunde bangi imma dara leedi hurundi don don walse dun e le neewamu ya bas fufi yata fe fahunde min kulata tama dun biyan gondo e kolto wari hawrude noddawo transition o torata ko fisede andon dental leedindi latoto sababu leedi malindi yo micitan wide ngal do kawrtal mangal yo e do yela gouverma transition o fewde dukngoji cdo ngal har wade de leedindi fuf e fay tiagal leedi hon jotobe hewbe darde sarawbe wotande hakkilo sanne sukabe mabbe sabi dido imadraji di
yo tere sukabe man fu wonno